Chasa chenkumye biri abasajja bonna bafuata eyandi batte wongo mulamu nawala wenalabo mulungi nze n'obulamu bwange bwajjuka okuva lwe nakufuna sikyayoya oyamugambako bambi osiba ebbiri kuba wete atukula enomboko mugeza na ku malayika obusufu buli lwampitako bwatiza ndekafode setegeera anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampitaka ndekafote agawala yatunuza kiravula anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampitaka ndekafote agawala yatunuza kiravula ono yasuka amwenkana tandalabika atunula ne bazoleka jaita basibye enkalu terya mwenkana malaika yatoloka wakulu neddakusi mukama yamuwafiga mama erumya batuze akanyiriro talenti yonna obulina nakawatukalabakayawula anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampitaka ndekanfute agawala yatunuza kiravula anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampitaka ndekanfute agawala yatunuza kiravula nesunga olunakole ndikyala keye wabuye wala inesunga okulaba kubakade babomama uli bakwetala olunakole ndikyala keye wabuye bazadde bokale basaba mukama natamusala zabwe ozaala omuwala asinga era ngaoli mulungi wabyasa nina kyensaba munange nkiriza tugende onfumbire kuba obasinze obasinze hani aha nze gwegwe mpita anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampitaka ndekanfute agawala yatunuza kiravula anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampitaka ndekanfute agawala yatunuza kiravula anyiriranga amata amata ono muwala banange wabisa buli wampitaka ndekanfute agawala yatunuza kiravula.